Chimake Dodo, Chimazungu Luke, Taliban Boss, The New Baby. Kosani sonta na chukumo tuwa machimo, kuno kwewa kweda no mulomo. Situ yenda na wa mukavene, wanga kushoke kuking oyo. Ulipena nchito unga yende, pano ni za pesa saumeti. Sazambo ni sunga pokea lesi, kusazipanga holi maningi satana iwe. Muna pitamo mumatipa wa satana imwe. Yalu cameras mumutima kake, naweka Natasha utekanye. Ujumpa jumpa full play mwantis. Faka mutima wako mnyama, uza pula mimba ilibe mwine. Naimwe wa mudala pa mwakota, kutambila tuwana pa muleke. Mumaenda na kuchechi wa satana imwe. Goma mitima zanu awe wa satana imwe. Tunga lange kwe na choka chi satana iwe. Ona viminga vanilasa chi satana iwe. Mufuna ni bwelele kumbuyo wa satana imwe. Atipati na wanga sani wa mila, ndiye wa mene ni mvela sugar. Chakua wanga tufu na ifu. Nina viloto voduli kila Miami, kosa yeso ni Thailand tawi. Niza kumelesa mabatan satana iwe. Yaza kuchokinga umenye mchibake. Nina vutika po maningi wa satana imwe. Kubeni na masidi paso weto, kupia na kazuba mkatondo. Mkani yopili kisha mutonyo, kupisha na nangambamu malidi. Na mizila atina bangili, shock wa kumwa ibili Bentley. Nine kushock wa kumwa ibili Bentley. Who is the G-O-A-T? I am the B-E-S-T. No time for L-O-V-E. Kuni amba D-O-N-T. I'm fly like D-O-V-E. Nifuno yenda pa mafanzi wali S-T-A-Y. S-T-A-Y. Ikwetu rapa funse na mpotokizi. Korendi ne umpotoriko. Liriko Godfather Kembo ngamba Jombo. Paka tondo ndine Taliban Boss. Sweet. Vovuta na nawantu sinilimo. Nini fast kupasa tripo. Nini na short tempa situlipo iko. Ni mafuto sinuponto iwe Kembo. Onyo Max wala konto kama kufi. Twalela lila mashola mubuchushi. Tafiali fieka mwali kofia no buloshi. Twali survive shie maeko awa. Teti milombe nebo ndomba kulilesa. Mwewa chensa chensa nebo nda mitina. Nebo nda ndila wapina wa munina. Nali chefia nolo ninga fika pesa. Ayama pepa weta yanga chinja nebo. Lele chivele shita kwa wakuli nebo. Akundi pila feature no free shit. Akundi pila feature no free shit. Sarah, and I won't say forget it.